Tozan, Tess,
it's Rocks.
Hello,
my way. Nyasumi ndani ya mbanyu.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe Solo, solo, solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Utazikwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Aibu yako yako.
Solo, solo, solo.
Solo, solo. Solo, solo.
Kaza buti kaza, kama we ni soja, saluti kwanza. Toka nduki piga bunduki vita isha anza. Mwisho tule bata ndefu japo maisha ni mafupi baba. Tondoke, tuokote, usiogope, hatukai kinyonge. Tuongoze,
tuongeze,
pishi ni wewe baba wanyang'anyi tonge. Wakituona pressure juu mpaka wana paralyze. Dos paka kwa miguu uzi na oversize. Wakiuliza nane Mr. Blue, Mr. Potter. Leo ajabu bala, shetani yuko paradise.
Baraka za ja, na love tu ya mta. Maombi ya mamangu yamenikuza kishuja. Kwenye safari yangu mini mepitia mengo. Sifuge chuki change, fuga kuku wengi wengi. Wizo mambo za kulala mzungu wa nne paka morning. Mwambieni ambalulu mima nengo sio money. Habari za kuwa, wazazi wanani jari na jua. Sibani na pua, mdomo husu kari ya mua.
Shua,
mini metoka mbali sana ujue. Kano tuwe, ujana sindome nifanya nkue. Acha tuwe, kwetu wajifara guwe. Defo ni wao na tunawafunga.
Hawa ni mafala mjue.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe Solo, solo, solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Utazikwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Aibu yako yako.
Solo, solo, solo.
Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo.
Kukingoko kukiraka. Cheza fusi kati dozi midoli ya zambu za baka. Yanashuka tumgongoni wakishona kwa vichaka. Na umdundo kama nyapa lazila mako na zacha. Na make money ni matu ni tami don father. Kinikuta kwenye party ni bweni la don dada. Pisi zinacha na misamba kuzinacheza go gaga. Kisike jina tumalume vunajua bondanta. Kitona perfume kwa mbali afut na ngaa kwa midumbo. Tunapiga show kali tuko sisemu kirunga. Tukitoka ngumi kali jua mipira na vijunga. Nakula tu majani kami chunga.
Peke yangu naona bora peke yangu. Marafiki wengi ni wanafiki. Peke yangu naona bora peke yangu. Sina kitu kwao sithaminiki.
Niko solo nguvu ya mamba kumai. Mtango jea sana embe chini ya mpapai. Washa tu minyami chongo. Ndogo ndogo wakaficha sabuni mjini tukanuka shombo. Pesa nika kiganja chenye mchanga. Usipo kazo na dondo kwa jajipanga. Tangu lipo juwa binadamu ni wanafiki. So sikutege mea badia la kuku ni semiriki. Ona mbele ya wajuzi mnaleta ujuwaji. Ipo kasi leo meangusha meza vinywaji. Kelele za watu zwezi mikuni yumbisha. Wezi kukosa kelele za chura msimu wa masika niko solo.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe Solo, solo, solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Utazikwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Aibu yako yako.
Solo, solo, solo.
Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo.
Eti kiso naishi life mbaya ndo kutwa shutuma kwa wazazi. Mwana ushazaliwa mchongo kujituma fanya kazi. Pambana usitie sana huruma kwa washikaji. Dunia imechange usijetafunwa kama andazi. Kila mmoja na mission yake duniani. Kaunabisha kunywa sumu tone atakufa jirani. Kamilisha yako usishi kwa kumtegemea fulani. Ndo sababu alama za vidole vyetu zifanani. Maamuzi ni yako tacha nini siku kifa. Pigwe vijembe ama mwagiliwe masifa. Ukisha diuzeni uwe mshua kuheshimika. Au ndo wale wale wanaotetemeka wakijambishwa.
Madhali nikataza siji mix na maniggas. Kwa kuwa ni kuwa mabrada najua maisha yao ntaiga. Mpaka leo nimekaza pole kwa mlokuwa mangwiga. Klasi japata zero mtani mnekuwa hilo. Super, duper, 26 suka. Natombea mabaya la mungu anatukumbuka. Mziki sija kurupuka. Since day you know wazee wanavaa bukta. Nimeanza game toka enzi ya Saigon. Sugu na soro. Don't forget love team.
Izi na Simba wa Moro, Hot Pot Family, BDP Kamili. Kamanda nimemeza bomb, kinpigia spokei, nikpokea siongei, nagezabu master wengi magei. Nagezabu master wengi magei.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe, maisha ni vita yako mwenyewe, msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo,
nizaliwa peke yako.
Solo solo solo,
utazikwa peke yako.
Solo solo solo,
aibu yako yako.
Solo solo solo,
solo 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 solo.
It's rock, so.
I never had nobody, had to push it on a solo. Ukankala wake up, vintu nako pushing like so golo. Deliti mambu, amonga tiko na mumi follow. We believe in karma, amonga tadamu la kandolo. My life has been a testimony, ne pasa manifestimony. We receiving blessings, only you cannot depress the homie. To take a lot to impress the homie, verses that are ever corny. You can take my destiny from me, ask if you got a question for me. I came to TZ, the F shit up. Kill it so bad, don't nobody can sit up. So cold they cannot hit up. This is God's plan, don't nobody can speed up. I carry all of my struggles as a part of me. I come from nothing to paper, you gotta pardon me. Sininga fune nika fele momu company. So I gotta take it to jaw, get on my knees. The back of my show, yani vala shambo. I cannot fall, gotta get it toto pa toto. Zizi neze mwana nezo imia makako. Wenzo tamba spenzo yeso katako. Kulibenta wiyo kupanga vanzako. Nekunkala ungolumi wa mako.
We taking over. 26 life. Nengo. Nacha. Malume. Mawenge. Busy Babylon. Busy Babylon. Jiwara wara. We taking over like never.